done, breathe the
all you swimming down and down,
gang,
all you swimming down and down.
She done a sweet done,
all you swimming down and down.
Wacha chume lalendani, wacha chume lalendani, wacha chume lalendani, wacha chume lalendani. Kijana tari misi lalangi kwa kazi, na stamina mini na yoka ya jini. Wacha chume lalendani, wacha chume lalendani,
wacha chume lalendani. Na teka ngeu sogedho ama wendani, chapi lale wela lisha uko ndani. Tangu ring squeezy mkoba ni wengi, tangu wang squeezy mamblina ni wengi, tangu lolo squeezy wa mlambes ni wengi. Tesa joyo turi kishenzi, hadai lolo ya nataka chuchu, hadai kudarwa ya nataka munju, free banton ya nataka buju. Penda yeye kwa sana majuju, nilie ndani mangeus madudu.
Wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani. Ruma hazi tatibida upenda nginyo, disenya radi nikichapa sinikifso, na mihodare miwi chapaga na finyo, na hapa nice mademo upenda fimbo. Akwanza ngoja, amefika kijani, mtoto si anataka utadhani amebeba meli. Na mpiga lugha si unajua yani ngeli, chunde siyo punde tusharuka kwenye bedi. Oh Lord, oh Jesus, oh breeder, ni witwa zadi sazile na shugulika. Ni wagarapa na leo nimebadilisha, na leta vibes old school kaza isa. Na magizani ndo bado miuza malipa, so if I'm on it I promise na leta fever. Hiki shingoni I'm sorry hiki umiza, na hudi tena na tena sita kuficha. Wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani. Kiti wa ikus miuka mgware, nimejipin makundi kustaki jakadale. Nasiza gabaki wale nimetoboka mare, kiwa mnyonye zwe ina macha mohahe. Kamna mabishti kutuka inataka six, siki mapepe misi na yusuki nishika. Leta kaminje ni record niki insta, kademka rapa flani nimemanga story kuisha. Lale ndani hatara netambu igiza, nikae rada kama peli chuma itatapika. Ujuzi mingi ni nangwatika GBC tano, mwenye usi ya shati na kawika tiga.
Mtoto alilia wembe sana nataka chuma, inawasha hadi anajikuna. Nimwepeshe kijani magizani, atatishe wati majirani. Hakuna aja ya ubani misitani, niko boost nina tools na majani. Ni udum kila lisha ni utani, nichome tire nisafishe na ubani.
Wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani. Kijana tari misi lalangi kwa kazi, na stamina mini na yoka ya jini. Wacha chume lale ndani, wacha chume lale ndani.
Ndani, ndani, wacha chume lale ndani.